mutama yebale tundo yakumye ngenkuyegesi kyobakubire nduru kitegeza bukyali n'obulamu olusi ntule wake wange tendowoza ku bulungi bwa mukama ku birungi byonkolera taata kusima ntya katonda wange ebinene byonkoledde nze sabisuubira ku myaka gino sibakuba yeze yatuukiridde obaomugagga naye olw'ekisa kyo zimundeke nyimba enyimbire katonda eyo gye yansija yansija munyanga ani yalinyambye singa si katonda yentenda gwe yesu
tendereza mukama
tenda
tendereza mukama
lololololo
tendereza yesu oyo yatuzaula
amazina gagano sebo
tendereza mukama
tenda
tendereza mukama
lololololo
tendereza yesu oyo yatuzaula
omuka gwensisa singa nali ngusuubula yesinga nkuwameka taata omukono gwolina eri obulamu bwange kitiibwa kikugwana oluguudo lw'emasaka abangi balutenda kitufulumize abantu nze nakuwaki kosomosa lwera ekyo neggulu ezadde lyompadde ate n'olinkumira muwanga gontambuza nina okusiima yegwe mponya covid nasimatuka okufa taata mbusiime ntya mitego gy'ababiita tanosaguliza mukisa n'ompa atoga omuyiika amabanja ne fiizi byonna nosasulira nina okukwebazanga webaentenda
gwe yesu tendereza mukama
tenda
tendereza mukama
olololololo
tendereza yesu oyo yatuzaula
amazina gagano sebo
tendereza mukama
tenda
tendereza mukama
walalalala
yange tendereza yesu oyo yatuzaula
kisinga zereka ne muzinira katonda wange obuterekerayo megana amazina ndaba tagamala ani ali okumbya jena nyambako bitasa ne mbutu n'owengala okuba twebaze katonda nsaba buli vivi limuvunamire na buli gwanga lyatula erinnya lye owenduulu sijulira sijulira
buza tabakuba katonda ani yanditubedde tabakuba ye ani yanditusadde
oyitalinnya lyenofuna ebiyidde katende
akatendeyesu tendereza mukama
tenda
tendereza mukama
lololololo
yange tendereza yesu oyo yatuzaula
amazina gagano sebo